Ingcaphephe ezaziwayo kwihlabathi kwezeMaths, abalandulozi ndalo kwanabo baphumelela izidanga kwizifundo zeMaths baqalise uphando lunokuphelisa ukuzingelwa ngokungekho mthethweni kwemikhombe eMzantsi Afrika. Eliqela lophando kwiYunivesithi yaseWits lijolise ekusekeni uhlobo oluthile lweqhinga lokufumana isisombululo kule ngxaki. Ingaphezu kwamakhulu amathandathu imikhombe ebuleweyo yaze yanqunyelwa impondo ngo-2012. Umhlalutyi wezoqoqosho kwezendalo uMichael Sussrolls uthi baza kufumanisa imigaqo bemitsha enokuncedisa ekukhuseleni ezi zilwanyana zisengozini.
There is a very heated debate about which is the best way to go about this, but no one has actually sat down and looked at the numbers and actually worked out using mathematical models how would the production work, what would be the impact on the market, what would be the feedback to producers, and what would likely be the ultimate impact on rhino populations.
Uthi kukho ingxoxo ethisayo mayela nendlela ebalaseleyo yokuqhuba olubhodo, akho mntu ukhe wahlala phantsi wawajonga amanani kwaneendlela zobalo ekunokwenziwa ngazo lo msebenzi. Sibuyela kundalashe namhlanje. Iinkonzo zebhasi eTshwane emva kophazamiseko ngenxa yoqhankqalazo. Isixeko saseTshwane phezulu sidize ukuba olu qhankqalazo lungekho mthethweni lwarhoxiswa kwaye iinkonzo zebhasi zaseTshwane ziza kuqhubela phambili ngokwesiqhelo. Abaphathi bale nkonzo bebebambe intlanganiso nombutho wabasebenzi bakwamasipala iSamu neImatu apho kuvunyelwene khona ukuphelisa olu qhankqalazo. Olu qhankqalazo lwaqala ngolwesihlanu emva kokuba abaqhubi bebhasi behlale ngenkani kusuku olungaphambili. I-ANC isichithile isicelo senkokheli ye-DA epalamente uLindiwe Mazibuko sokuba umongameli Jacob Zuma arhoxise intetho yakhe yokuba kungabaxhamlisa oosomashishini xa bexhasa iqela elilawulayo. Isithethi se-ANC uJackson Mthembu sithi uMazibuko akazi kwanto xa kuthethwa ngezithethe zaseAfrika.